Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Gangsters, Vanike.
Your boy is Vapele, professional music.
Vapele Gangsta. Alongside.
Let's get a woman down, let's go. You know what it is when the air is.
Kira satana numba wada bofya tunalitana kwati bade tipa kitu ngakana tufo down bofya nandakana lesa panta shife embama ni matabwa kupaza ni mabaza mbati vintu sifiti nzani semu baka ledo naziva mulungu satana dabwa ni flow wa vitundu talenti ni yanga siyako kwela uona tisintine wako
nali kwetu feka mane wino lelo wacha fatumba no wino limi satana la mekela mushandi chupofa Tintaruka, halo satana ndekera kofi
Shidi mwana uvi
Na papa, shidevo ndekera kofi
Dari gabo fio shila pantanshi Ino ni 2020 na manoshi Hali njika takwa tina wanangu Ntu wabashi ya malo iwe ntaruka Shidevo ndekera kofi
Na papa
Satana ndekera kofi
Ya wana malesa wana masha
ZambianMusicSite.com.